Yeah, 2000 and forever. This one's another one. Hapa, Eli, Sa.
Yeah. Music.
Jay Cash. Young P, what it do? Jay the Future. Nas D. You're not ready for this one. Let's go,
baby,
get it.
Forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa.
Young Napano, Young P, Mr. Wanje, listen.
Man, futhi siyiphanga sense, kunisiya mami futhi siyiphanga sense. Nibanza kubana lenga ubili menako, one siya mchikoko monga narumi wa mago. Tumatobo tumatipo tunipanga busy, kumbuka jama jezu zinipanga busy. Nibanza kubana lenga urubane lafu, bwera mwaiti nilikupereke apafu. Menteni yo sofu nikonde mwenilili, monga nipiwa nuchikondi nibabili. Menteni yo sofu.
Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa.
Usakalipa kalipa, come back to slim guy, Khalifa Khalifa. Tetimbe no more without you. Bunifuna chene ziku viewer you my YouTube. Wama tema maspana bad. Kutijubiza pakati ni kana bad. Wekela munomo ma baby baby. One day ukansanga pa bed daddy. Nijubaki kutale tuafuma. Nina kama lo nilifiafula. Awawe na siwa nipanga. Na vochinjamo chinjamo chevi manikanga. Pitizamo tapweza na tuma hug and kiss. Tuma chilling even if unakocha been peace. Kumutima kwa nganjiwe ulinayo ki. Ulihoti nga manziyo vila na.
Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe.
Babe, forgive me. Nibanza kubana lenga. Chokera lelo, banza kona wazonda. If you want chita, if you kavira mo life. Nakumbuka ma days, tenzo jes analyze. Saturday, Sunday, unzo puela kubondi. Kaleza banza kubani soko neza mind. Mama blom sini young bim paka mchikwati. Wansi ya kumuchima vakanti. Mr. Wante.
Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa. Baby, forgive me. Nibanza kubana lengan. Please don't leave me. Niwe mfaisa.
Music.
Ben Vera, my homeboy. Nasty
ZanMusicBlog.co
Fresh Tumbo Isaac is Mugwazi Gotcha.